soka kwetu linukwata kabendere nene bato mukama bwe ayagala ensi na wayo mwana we buli amukiriza alemo kubula wabule mirembe naye mirembe tetujagala lwaki mazima tetwagalana osanga omulokole yakuba omulokole wabula nsimbi beesa obuzibu masumba mwadda mukuba kyeyo ebintu by'okusaba ndaba mwabikoba namwe mukola biri ebyabali mukola biri ebyabali namwe mukola biri ebyabali mukama
ekkanisa enayimirirawo kulwange
ekkanisa enayimirirawo lwa Katonda
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 kuluma kuluma dunia twaomba utulumie kanisa imechaka na madhabahu Mungu wetu yamechaka oh. Injili imebadilika imekuwa ya kupokea miujiza mabaya tunayaficha mbona tusamehe Mungu tusamehe Mungu tusamehe Baba
kanisa yale alelo ya kwase naku yet you say the God of the present shall be greater. Why? It's getting worse. Oh, abasumba barwana. Waliwo eyangamba ku bantu bange mukwano. Katika mbuza borwanira mukwano lina joba twala. Ikanisa ya Katonda. Ngamba borwanira bakatonda. Basumbo batu siri Katonda nebikolwa byo bibere bya bwa Katonda mama 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 ekkanisa enayimirira wakulwane
ekkanisa enayimirira wa Katonda
ekkanisa enayimirira wakulwane
ekkanisa enayimirira wa Katonda
ekkanisa enayimirira wakulwane
ekkanisa enayimirira wa Katonda
kanisa nayimirira wokuruwa
kanisa nayimirira wokatu
musumba juma bawereza mubagambe
kanisa nayimirira wokatu
shining the light inguratu bagambe
kanisa nayimirira wokatu
kasta mubale beganga bagambe
kanisa nayimirira wokatu
abekwaya kababa bayimbi
kanisa nayimirira
soa Kampala jinja bagambe
kanisa nayimirira woro
pasta mukisa aivo muyimbi bagambe
kanisa nayimirira woro
mane kanisa kale kanisa
kanisa nayimirira woro
kanisa kanisa
kanisa nayimirira woro katuna
bishop siminyu na maemba huambie
kanisa nayimirira woro katuna
Bishop Edward wafunyula wambie
kanisa nayimirira woro katuna